bulungi nekuwazikea nga tuli babiri tuli superpower babiri babiri tunyumba mupea nze nawe nga tuli kunjuba so stay with me. Today.